Moento wa di-boostera o teng jaanong go naya masole a gago a mmele maatla a a feteletseng kgatlhanong le COVID-19. O ka kgona go amogela boostera fa o setse o entilwe ka Johnson & Johnson mo dikgweding tse pedi tse di fetileng kgotsa o amogetse moento wa gago wa bobedi wa Pfizer mo dikgweding tse thataro tse di fetileng. Itlhaganele, fa o enta ka bonako o sireletsega le go feta. A o na le dipotso, leletsa 0800 029 999.